djkibinyo.com. Download kupitia djkibinyo.com.
Zini Paki Boshi Nene Wagwa
DJ Kibinyo Wagwa.
DJKibinyo.com. Sema mina mpenda, that is wana nipinga.
Mungu walikosa kipi, walisho wako simpi, walisho taka apati. Mulize wewe, ipata kamu wako ni chiti. Tena kini chiti na rafiki, na rafiki ya kuwa zati. Ali wewe, kwani kwangu alikosa kipi, walisho wako simpi na walisho taka apati. Mulize wewe, ipata kamu wako ni chiti. Tena kini chiti na rafiki, na rafiki utazini baki. Emora, nambie kasoro ya. Emora, oh, I'm a man of nobody, 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 I'm a man of nisaidie moya isho nipatua kumbadaga nipata nikajibadaga mahova kundu sana zamata kama shocks na katota kwenye baridi ya nipetiotu nipika berike moto na menipate nipate ata kato 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 nipate ata we kato to eh kato to nipate ata. Sema mina mpenda, tatizo wana nipinga. Isho, mina mpenda, tatizo wana nipinga. Nilio kusea lipi rada, kukusana kawaida. Rada ukekua Mungu, nikisema sijafanya ibada. Mimtuwa mashada, sikana sendo rada. Hakepata jumbe rada, rudi nipani, hati kuhipo zaru. Mana fisika nimsika tiye, gala mani mkana miye. Bado wana nipigie, haiwezeka na kachuchu wa chuchume. Hati si wana nisi, nini umie mwenyewe. Nimeambiwa karuka mbio, karuka kore, maza kona nyeve yumo. Karuka kifo, mko mato, karuka kisado, karuka nato. Huruka na show, inatekalo, imana nyamala marakino. Huruka na sado, aina dosha, niti tumage umo umo. Karuka na blanti, karuka na lanti, karuka na maki, karuka kwa meki. Nime dola mbishika, nige fanyo mkangekina, nige fanyaka makotima. Aiwewe, nita, mwaza kandisho vilifuna, hanchuwe na wivuwa, kwenye achia maumivuna. Anaitwa Isho Mbaba, wape Mbaba. Wow.
Wazee ndio Toshi nene wanangu wa Motown Utosini Park, yeah? Wa Beshi mina sema kidole cha mwisho juu, kidole cha mwisho juu, kidole cha mwisho juu, kidole cha mwisho juu. Come on, nasema wadogo sera, wadogo ni wadogo, wadogo nasema kweli. Last time selfies. Mina bitia mateso. Hata sikata ile andiko wana ume. Iyo. Isho. Tunairudia hii. Sikia. Sikata ile andiko wana ume. No, it's a sera, zara, umbe watu anamega. Ano no mwita shemu, doki Baba, siya ukemu, nekumbe mambo shega. Ira bado na mpenda, penda. Sisi, zara, uwala no mwita shemu, doki Baba, siya ukemu, nekumbe mambo shega. Ira bado na Ote Wendo mkwewe ane kupenda sana. Hona, hajuika Basirudi unzibe pengona. Oye mwama mitambia nini wana. Asa ona hawajui katume chana. Wauni mwama na nabitia mateso. Mea bitia mateso. Sakwa tulifo ishi sikuwa mini wande. Kinachonu meza mazoe ya baby. Sakwa tulifo ishi sikuwa mini wande. Kanacho mimi utafata mwingine. Kinachonu meza mazoe ya baby. Bato siya mini. Asa mitamwa pia nini mama. Wendo mkwe. Ona hajui katumechana. Basirudi won usiombe kupaga na mapenzi yako kupiga ukaleta ujiwezi we utapata sawahisho kaza mapenzi zambi kuya hiria waga na kuna muda kona simpo kumba simpo napa kwenda huko mbona nagibili yaga makima hina mana huko mbuki tulipa kula wana mime zuka kwa nini unanipa hiyoni yoni kama vile mama kwenye njua na shingwa kucha chema mayele masha hungi wa ina mana selingi mani lisha kufa cinema inachoki waza dunye ndawa pia nini haona hajui kati basi hudi sikia hii sikuona muda na chona na kufuru na kuona muda kwenye mwagasio ni nuru. Kuna muda na chona fungwa uru. Kuna muda sinacha kusewa bamba zaide. Wa, asante Mungu, umetunuku kwa bebe. Kabebe kenyewe, kana ni uwa na drink. Ina swali moja, kuhusu mapenzi. Kaba sijewa uliza koja kwanza nili. Asante Mungu, umetunuku kwa bebe. Kabebe kenyewe, kana ni uwa na drink. Ina swali moja, kuhusu mapenzi. Kaba sijewa uliza koja kwanza. Wawe ni apiti ya mateso. We have been to Amateso. Shandu. It's on the day. Wanangu wa matoni mwapenda maraya Stebo wa Krisita Azadi wa Mosko Igara Oje bona sema jamani ah kani gata kani acha kwenye matanga baba cha utopo kabla simchoma mpesa asefa yoka po VPS unashanga medu ah na kutu na utazidi kufuba na utazidi kufuba na utazidi kufuba na utazidi kufuba sema basi wani ngapata bebe na bebe na bebe wani ngapata bebe na kaka shona shona Niache wewe siko mko mai somba kukuchonesha iwe noma noma nimekukumbuka umepo mara gani papa siri nipikisha mari kwa yule inapendeza siri wani natoka shop nipikisha mari kwa yule waje pona sema jamani ah kali gata kali acha kwenye matana baba cha kutupa kabla sichopa pesa asefa yoka po mimi action na shaka medu ah na buto na utazidi kufuga na utazidi kufuga Na utazidi kufuga Kasi na utazidi kufuga Oje ponda sema Dondo kidari Dondo kidari Dondo kidari Dondo kusema kweli Wane kapata bebe na bebe na bebe Wane kapata bebe na bebe na bebe Haribo kuri kwa dipisha mama nyumbani Na toki mburi anapenda baka na majirani Nikisha wali nenda na embaka kiwanzani Uli nikasha Ina Haribo kuri kwa dipisha mama nyumbani Na toki mburi anapenda baka na majirani Nikisha wali nenda na embaka kiwanzani Wazuri nacho Weza pona sema jamani ah Kari gata Kari acha kwenye matana Baba cha Wendupo Hape sincho ma mpesa Asepo Weza po VPX unashaka Medu ah Na buto Na utazidi kufuba Wanangu wa ulambe shini Pochi nini Usione la Usione la Almando Aydon Almando Seba musika Utazini paki Pochi nini Wanangu wa chamwini Wanangu wa moro towni moro penga Wabishi klasiki Wee Anaito Raizako Sikia Sikia Wee alini acha vibaya Kanipigia video koru Wakaanza kunicheka Hawakunijibu wakajamba Niliwasema sausijo kanikira Nikunye machera, hadi kwa kusha pori raha Nini, nili wazi mama, usi joka nikira Kunye machera, mikwa kunisha pori raha Kada Kumbe mapenzi matamu, imatamu, imatamu We mapenzi matamu, imatamu, imatamu Kumbe mapenzi matamu, imatamu Sikiriza we usione raha Sikia, nili kuba Nilikonda kwa video Aswa ulipojua siwezi Nido cha kutumia kunumizaro Miari yako Masharara takataka Kunitupa sharara na kunifanya unavyotaka Nimepata wako Nanawina kutakata Unipaki ya sirani Sapezi limenoga Jatasha Yoko atastaku Uwe Nini? Sio, asa start. Niko na bebe. Sikia, hiba se chunga usikia kwenye shiti Chunga pwensi pwanku sinye uka kibiti Chunga pwensi rako se pwanku na kiliti Chunga mwashi mwenye sebi kese kibiriti Mwisho Chunga, chunga usije kwenye snitch Chunga sije fanya kama alivyofanya exi Chunga, chunga sije kwenye saniti Si umona mwenda kwenye pompa mashiti Tuende, huka chu Tuende Hata pasi wangu mimi ni hilo shina Hakani pike chingi kuisa yinyema Nari yangu duni uyu mai Tafoto lambo kiki farakana Mpasi wangu mimi ni hilo shina Hakani pike chingi kuisa yinyema Nari yangu duni Nika nembo flani vi Sio kamote so viki Nika suri kena CV Herimu ipo anadiki Niriko naga kwa TV Saka pendo na buda fi Hakanza kuwa maiji Mwisho ni Kansishangai nikuwa kukunasa Kukuni alishoka kumakati Naniweza kaniweka hapa Naniomba tu usinipa Muzake kwa kenisha nasa Safuku yake kitasa Sana kwa mambo ya sasa Yenya maboni sanga Hiya ni papa samaki Milio bunduki Milio kushuti Milio ya night Hiya ni papa samaki Papa bunduki Milio kushuti Milio ya night Sparkle tu Asani msea Digara Sairo Anaitwa Digara Sairo Dandanda nikonae Armando Doni Armando Doni Wae Nataka niwaone kati Wakwa Niwaone kati What a cat Sato and the issue. Oh, issue. Biggie, but it's a big and a simple tour. He beat it, comes on my first time. Bitches in a summer tour, nigga. Beating a sinky, singing and doom on a grip poor. Hey, beat the issue. Keep a booty and I take you. Sikia. Look at my gang. It's not gang. Leo, they're with you. Wagwan! Twin Bote! Theater Quan, Nabio, Hish! And the seven. Then I had a chance to buy Chitan Ani Pendi. To get Chanky now, but I said, I was so Pendi. When I did your magic, I was a good afuna. I told them I'm going to put that team, man. Put them on the team, but they're going to be a big one. But they're going to be a new one. But they're going to be a designer. But they're going to be a UTI. You're a Java Kadoka. Try to move on the Kunya. And I'm going to go to the Kunya. And I'm going to go to the Kunya. Enjoy me, Sondo. And I'm going to do Issue. Isho piki wana zibite na zibu tuwa Hibite kama sama fasa piti zima sumu wadua Nigga, bini na ziki, ziki na dumu na kilipua Hey, piti ya isha kipa buda na zikia, sikia Usione rai Leo, nima kujana ma gang za vimi Leo, nima kujana ma gang Ina nachotaka mimi Tujoy misodo Ina midunda kimbongo Ina misaya kimbongo Nakilo na londo Sikia, ikwenda msiki vita Mziki vishoka soma kopa Iba na msika ita Mwisa sita na kukopa Iba na msiki limba Mziko kwimba Wana poka Mziki bomba Wala mbesh unaukopa Mambie Asile tepsi kwa kiunu Hapa sopa mwani Asile tepsi kwa kinunu Samzi kwa zamani Asile tepsi kwa kilimo Samzi kwa zamani Beza limu kwa shikamo sikeli Sikia kodi babu Zatu imbi tarabu Na kwenda kama nabi Naiva miziki ajabu Sikia kodi babu Zatu imbi tarabu Na kwenda kama nabi Naiva miziki ajabu Sela tozi babu Kongo shida tabu Sometimes give us doma Sometimes get sabu Kwa shikisha tabu Zatu wapia tabu Bakola nyingi za babu Wagune tu Saka bobe Kabobe Hone shamsi kwa kidebe Utozini paki Wanangwa sendia jia Wanangwa bigi numbers wandio Leo, Leo.
DJ Kevin, your baba Nadia supplier.
And I just came back in the seat. Where are you? Basi cheza kona jua. Kona cheke tuwa kama tuwa. Kona cheke tuwa, basi cheza kona jua. Kona cheke tuwa kama tuwa. Kona cheke tuwa, basi cheza kona jua. Kona cheke tuwa kama tuwa. Kona cheke tuwa, basi cheza kona jua. Kona cheke tuwa kama tuwa. Kona cheke tuwa, tuje pera, 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 Sirema shamasi yake, miso tepu yake, sindo kanifibia Hira kapema wa yake, sorongo sobe inche Kutwa na mashe yake, na nilifiri sikabashe Yepeso, sema na vizio, na usimbra nesitoka Tomeme kutwa na nga, iwe nifaranga na mwaga mwane Mina nangania, imba doje sema mboga seme yake Nishomari ya zichoki na indi na hudi Ikwende, kama natoka stoki, kama nakosa sosi Kama napata spati, kama nakufa sifi Tine kama nakuna mawifi, kia sikuna lizo vipi Kasha mwini kwenda fiki, asha kwa jibu ni kipi Kosa macho kumona, mimoyo kapende tu Nyuma ni posho na skidi waka manamtu Ni mtu wa mastery Leti nyingi na wazena na penda mapendesho Na vingasi ya wale na mini puma umo Tini msiki kisu Mugini penda zaibu moya ni umo dunia ngeke nao Nilioze shea choche Isha chagwa mwenye wa na komedi kipapa nimu Natakani kumereke nyumbani Muga mwone mama Muga mwone baba Muga mwone natakani kumereke ufani Muga mwone baba Muga mwone last time safi Kumereke na kai Zogo shashena katai Kika te katai Kame pinyo gendai Kume tina kai Zogo shashena katai Kika teka Kama na usuli wako Hada usuli wako Mepitiliza na unanga Ika mama laika kwa kwenye kiza na ukisheka Ikwa kweli mama unani malize moja bili Hapo dadara ukweli unaweza so kweli Kuda spati piche na po kupata misirari Oya siku kucha uwa na kota tukwa wili Na kidinya dinya ama asera wakishua Ni maisha yangu mime akisera tukwa wili Na kidinya dinya ama asera wakishua Atakani kubereke nyumbani Muga mwone baba Muga mwone mama Muga mwone Atakani kubereke nyumbani Wode twende pili makofi cho Hama kofi cho Hama kofi cho Hama ku Basi twende basi cheza kauna jua Hauna cheke tuwa kama tuwa Hauna cheke tuwa Watoto sengi ajia Music yaza mamba Tuja para, tuja para, tuja para, tuja Tuja para, 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 tuja Tuja para, tuja para, tuja para, tuja Silvisa Nani kajutia umboni kachukua kizima Nani kajutia ushesi kachukua kizima Nani kajutia umboni kachukua kizima Nani kajutia ushesi kachukua kizima Nani kajutia umboni kachukua kizima Nani kajutia ushesi kachukua Wekupe mbamba mekuja nera zakyo Waanda mekuja nera zakyo Wemendendi mekuja nera zakyo Wana shandu kumaliza doza Sema kweli mbaliza kama chiz Mbaliza kama chiz inonde mbaliza kama chiz Mbaliza kama chiz itwada mbaliza kama chiz Mbaliza kama chiz itwari mbaliza kama chiz Mbaliza kama chiz inonde mbaliza kama chiz Mbaliza kama chiz itwada mbaliza kama chiz Mbaliza kama Masi kwenda kwenda ki Hauna chiri mua kama tu Hauna chiri mua masi kwenda chiri mua Hauna cheke tuwa kama tuwa Hauna cheke tuwa masi kwenda cheke tuwa Hauna chiri mua kama tu Sura kumu sura zito sende besi Sura fasi sura yango kwana beshi Kio mbaya tukinuna tuche keshi Bia kazi sile tere keuchi Sama kwe sura kumu sura zito sende besi Sura fasi sura yango kwana beshi Kio mbaya tukinuna tuche keshi Bria kazi sile tere keuchi Napenda kichiri mua Nidonde chiri mua Apu apu na chiri mua Nidonde chiri mua Apu apu na chiri mua Sinamu chiri Mina sema Hoya we Hoya we Hoya we Hoya we Waka mwana fi Hulia zama neno Kumari zame shindwa tete Hulia zama neno Kumari zame shindwa sema Hulia zama neno Kumari zame shindwa sema Hulia zama neno Kumari zame shindwa Ah Wame bugi Eh Wame bugi Ah Wame bugi Wame bugi Wame bugi Wame bugi Wame bugi Wame Kuna moto na moto unawaka Ambele kuna moto na moto unawaka